IKMZiki.com.
Shine Record.
What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Cooking a gauze. Paka chai tuna party. Party. Twe.
Bibigi mikono.
Cooking a gauze. Heo tupo paka chai. Tuna party. Paka chai. Tuna chai. Heo tupo paka chai. Tunye chai. Paka chai. Tuna party, leo tupo baka chai. Tuna chai, baka chai. Tuna chai. Kama mipombe tunakunywa, ganja tunavuta, asha kamata, baka chai. Kama mipango tuiseti, pombe ziwe kreti. Mambo ya wesi, baka chai. Baka chai, tuna party. Baka chai, tuna party. Baka chai,
baka chai.
Tuna party,
tuna party.
Baka chai. Tuna party. Twete. Hizo time wakujire. Tifanya chapu fanya laka fanya upesi. Jimeshe. Tafuta enko. Kunye pengo penya. Kunye mwanya fanya. Kuna kuwanya. Tuna babanya. Tuna tawanya. Tuna saminisha. Vingi kwa wakika. Kona bisha.
Bisha.
Twete. Kafi pip kanyage uku, niyame uku, kanyage uku, kanyage uku. Kafi pip tingishe uku, ni mwame kweli, tingishe uku, ni mwame kweli, ni mwame kweli. Pangu wa supu, wanamani chai, wepangu wa chai, tupo baka chai, tupo baka chai. Twete, ziki pigi abakola pandisha mwoli masai. Hey, yellow suba inoneshe chapa masai. Leo tupo baka chai. Baka chai, tuna pari. Baka chai, tuna chai. Leo tupo baka chai, tunye chai. Baka chai, tuna pari. Leo tupo baka chai, tuna chai. Baka chai, tuna chai. Bomboka. Wazee wa mkuki na gao. Twitter.4 ni pro. Sande naye mtotole, mtoto maoga mtotole. Hi. Twete. Hi. Fosakeni mtoto maoga. He. Toto maoga. Hi. Fosakeni mtoto maoga. Hi. Toto maoga. Nimempanari ketema. Toto kaitema, mtoto maoga. Ile panguzi kaitema, toto kaitema. Kama wako yabu amekawa. Tembeze mimi. Kama wako yabu amekawa. Tembeze mimi. Kama ni jana yayuka, nafutika, nayayuka. Nafutika kama ni jana yayuka. Navutika, paka chai, tuna chai, paka chai. Stendia ngao, kashimu pata kule.
Kwa majitanga chiwawa, mtipesa, twende hapo Fauzi. Wazee wa Soweto, Arafati mkali.
Sebo,
wakali mtiti, wakali wa finger. From Tandare, kama natinga vile.
Twende hapo Zombande kisewe. Wazee wa Buza, dogo besti supplier. Twende hapo Jangiri Masimbo. Hey, Buza mabegani. Zesheni, wazee wa Zesheni. Ofsangwena, wazee wa Keko, Colombia.
Twende hapo Banguli.
Pagachai. Colombia moko, twende hapo Dinyo.
Twende hapo Masimeni, twende hapo Chota.
Twende hapo championi Jagwa, wazee wa Mipeko, Dizo Misuri.
Twende hapo Chundabadi, wazee wa Texas.
Twende hapo wazee wa Kunduchi, meneja Sheshe. Pango mzima, hii ni street benga. Wameniforce nifanye hii.
Of Shane Music, babe.